Mado, yeah, yeah. Ola, alo.
Huku kwetu kime waka white, 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 na 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 white, white, white. Huku kwetu kime waka white, 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 na 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 white, white, white.
So nilikuwa naenda home kulala, simu ikaita, naambiwa kuna chimbo flani. These niggas bumping the speakers, I told them nipe kama 30 minutes, mina fika 20 speedy kama pipa, nije na Benz, nije na pickup. Na niko na wana kibao, mistari kibao zinakata hiccups. Hatuwezi kushindana nao, wengine ni hound, wana tapika. I didn't come for the liquor, party mpaka kuna weaker. Pesa mtu anashika, so ni kilicho andikwa, yeah. Wete wampia kumeja kinoma, sionekani, so na wapa special service ya kuniona. Wambe ndani kumeshona, naibisha takuja kuona. Bitches dropping up in phases ka corona, yeah.
Waitu waje kati kama vipi, yeah. Kula bata mwesho final of that. Simlete demu wako kama mfukoni ushe ushe. Tunakiwasha hata shelly feeling like a tunche. Itawezi basi kwa biti madrapo napata waswasi. Na kweli ni wazi ni kazi kuite kupata nafasi ya duwasi. Na staki unulizi maswala kiwaki ya kwamba napata. Napata shingapi na dipo tajua chidente. Ni dawa ya mena makotu, ni dawa ya mswaki. When we flex it, with domestic. When we spend it full of cash, when we chill, it's all a freshie. Put your bills on the desk. All but the money's not a cash. If you get noticed, get it lost. Don't be chess, it's gonna be roasted.
Huku kwetu kime waka white, 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 na 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 white, white, white. Huku kwetu kime waka white, 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 na 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 white.
Started from the bottom, now we here, nigga. Ride around the city with no fear, nigga. Haters wanna die, not just care, nigga. Kiss us in the time, I be grinding every year, nigga. Pull up in a new Benz with some new chains. Big ass, slim waist, that's my new bae. Got my drink in my two steps, see goose say. He's his team, Meli Pia, Rusha, Niku, New K. Stuck in the route, spending Ujinga, Wakali Wow. Kwango Makinda, Hali Makwao, Mneja na Timba, Labda wani funge, Tata Madiba, Vitu Kibao, Nimesha Tinga, yeah. Mafia kama Mkinga, yeah. Na wanagu tuna shinda, wishi nigga hood, nije kupasua Timba,
white. White, 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 na 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 white, white, white. Huku kwetu kime waka white, 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 na 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 white, 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 na 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 white.
Ogopa matupeli wana wapo OG. Tushe saw kufeli squeeze tupo kisomi. From the hood sala sala boy come on it's on me. The Buju Mills banda nigga you already know me. Wanna make sure waka roll the paper. Yeah, kutubwa kuna ukumwe ndo mateka. Kufosi na fosi kazi kikosi. Midea kucheza na wanangwe nazi nazi. Mado boy na bubble flavor. Look around nigga love heady what you see. Kime waka make sure washa tupo kwa TV. So yeah yeah day day. Wild and free na tuko pepe. I don't even think to mess. Na me, I'm in the mood, man, I'm in the mood. Eti how what to do it, man, how what to do it. If it ako kwa news, man, ako kwa news. Mbuka chago pools, man,
huku kwetu kime waka white, 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 na 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 white, white, white. Huku kwetu kime waka white, 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 na 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 white, 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 na 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 white.
Take a freak of sound.